All right, ladies and gentlemen, it's gone 20 after 4. This is Miley Cyrus, Rise of M Drive. I think we need to get Scuva on the line. Mr. Zulu, do your magic, sir. We need Scuva on the line. That is Duncan. Let's get Scuva on the line. Share, what's his take on this whole thing?
Hello.
Scuva. Duncan. Shabuzalbaf.
Sure.
Simnandi. Mpumalanga is eager to hear from you. We just spoke to Big Zulu, and we asked him the most important question. Why are you guys beefing? And ngiyambuza ngithi ingabe mhlambe nizama ukustarta iskorokoro esingafuna ukuhamba being hip hop. What's your reason? Well, he said two main important things that came out of that conversation. Big Zulu is saying, one, uyayibona hip hop ngathi ithulisile kancane njoba sonke siyazi ukuthi amapiano ayazenzela. So ukhuthaza hip hop ukuthi ayibuye. And then uthi uma ngabe sekunale revitalization leyo wonke umuntu usengakwazi ke ukuthi uthi ama artists nje awakhiphe ama singles wawo ama album wawo umculo awuphume isikhathi sakhona ke manje uyabo uthi yena wenzile umsebenzi wakhe okwesibili uthi akathokozanga ngendaba ukuthi wena umthuke ngobudoda bakhe ku response yakho
so kuyiphi kule ndala or le
yipi la uthi khona nami ngeke ngisho phela emsakazweni.
but ungasho nje.
Ya la usho khona ukuthi kulamadoda amabili eyodwa ngathi kuthiwa
but alikho igama lakhe ngilishilo nje ilalo uza khona amapoint yilento abantu ababusekela yona because mina like mangishaya idisi ngishaya ngengqondo.
Yeah.
Ngingalukwina nasenkantolo ngithi niba uthu nje emdubulu ntaba ngombani bayini omunye engakompleti kwakho. Ngithe rumor has it futhi akushongo mina. Rumor has it. And angibona ukuthuba umuntu lapho. Ngithe rumor has it. Kwabadubula ntaba ngombani bayo yedwa akasokile ukusoka kuyona inhlamba.
Yeah.
Akufuni intamba.
Okay. Kodwa keke usukhuluma nami. Imuphi? Kulaba bembayibayi lo ozwe
ihebe. Wena usuzobona ukuthi muphi ekuqabela. Usuzobona ukuthi muphi ekuqabela.
All right.
Yeah.
All right. Ngiyakuzwa.
So, kumini beef in England? Yeah, sorry. Okay. Ngimamela.
Yeah, ngiyakuzwa. So, asinge to the meat of it all. Why beef? Beef?
Mina, kumina, like, yeah. Iti beef ikhona, like, ku hip hop, ne? Isikhathi esiningi yenzakala like uma uthola ukuthi omunye akaboni ngasolinye nomunye mhlawumbe ufile ngathi lo omunye ungcono kunomunye like into ekhona it's part of hip hop because hip hop is a culture and then it rap is a genre. Hip hop is a culture and it's dating ezihlanganisayo but njengoba beatboxing, break dancing, poetry, rapping yabo. So into i-culture like kunezinto eziphakathi ama beef. Kunobani bani even like mawuzolalela kunama punchline metaphors yabona kube khona ama flows kunezinto ezibekwayo eyiningi la so ne beef is part of hip hop ukuthi amadoda abuya testana amandla ukuthi kufana nokuthi team bandlala la ukuthi kufanele kube khona owinner athi mina hayi angisabi le team le bese izoyidla le yabo njalo la i-beef into esiyenzayo but sometimes ke i-beef sekuyinto vele uthola ukuthi akuzwana ngempela yabo but indlela ekuliwa ngayo kuliwa ngomculo yabo ukuthi ke ibuyigcine sibuye ba physical sometimes but it's part of hip hop injalo hip hop yona genre vele like nje enaleyo ene beef like nje bethi into eyabakhona kusukela kudala yabo because uyabazi even o Tupac nabo beef bebe
nama
beef maningi yeah KO Kesa bekune beef like into e part of hip hop even though like iyasiza nak namanje Kendrick Lamar nabo J Cole nabo Drake bekwenzakala into yakwi hip hop yabo kugcinwa kungazwana vele ngempela so ingakho isikhathi esiningi makuthiwa kuyadiswana umuntu sometimes usebenzisa izinto ezipersonal because imsuke nilwa ngamagama there's no rules yes there are no rules there are no restrictions like because nisuke nilwa
uthi ke
yena ngibona abanye bekhala bethi hey kanjani kanjani. No, hip hop nje mawuyazi there are no rules, but siyakwenza ke because phela sise South Africa and mawufuna ukuthi yakhe idlale ku radio nokusunga usungancithisa lapho nalapho, but nje for umthetho we hip hop okanjalo ukuthi no mawumshaya akungishiso nama ifoni ungishaya ngempama nami ngizobuyisela impama. No, mina ngizolwa ngendlela engikwazi ukulwa ngayo. If ungishaya ngempama mina, if ngikwazi ukusebenzisa inqingi ngizosebenzisa inqingi, or if ngingakwazi ukusebenzisa inqingi ngizothatha i-blocks ngiyifake ekhanda. So into ekanjalo
ya uyishizo-ke leyo ukuthi
abantu base-South Africa ba-sensitive kakhulu, so yabo and abayi-understand e-South Africa into edominatile amapiano obanani, so abayi-understand like
bona
bayanani ngokuthi ubani umuntu abamthandayo.
Ngivumele ngikulethe kunathi-ke, ngivumele ngikulethe kunathi. Ushizo wayichaza naye indaba yokuthi hey kuthiwa akunamthetho, kodwa uthi uyamangala yena ngoba wena nahlangana kwancube omunye usaziwayo wakhona eNingizimu Afrika, uthi wena ngalelo la ngihlangana waguqa phansi ngedolo waxolisa.
Amanga lawo yena uqinisile sahlangana athi ngitshele story. Mina ngisiye umuntu olokhuza noqamba amanga, umuntu nje straightforward, ingakho namadisi ami ebakuhlungu yazi kwenzakalani. Emva kwale yadisi yokuqala uWiseman Mncube olo I think u-actor with the wife ngiyamazi the wife nako sibonele kuzala wayenza i-housewarming kubo le was-invite ngingazi mina ukuthi ukhona naye ubik vule ngazi sikhona la yabo. So mina ma ngizohlangana naye ngithi ngiyambikela eyi nkabi wavela athi kumina eyi ungalinge nje lokhu lokhu ungithinta kwaphela kanjalo. Ngithi ngizama yabo ukwenza i-conversation from lapho-ke ngabona ukuthi hayi ngeke ngisaphinde, but ukuthi ngiguqe angihlanganye khale ngicele ibizo ngiyaxolisa ukuthi njalo ukusebenzisa like angave ngiguqe and akuyona phela, but ngiya-understand abasase ushaya i-track ingoma fanele kuyenza ufake ipayi kube juice yabo. Kudala sihlangana naye last month bekudlala ibhola bedlala kwithini yabo utshatha ugod uzokutshela notshala ngidlala nami ngikhona lapha angaze ngibale ake kekho ngingakhumbula kuqeda kuphuma le disi yokuqala leyokuqala angithi wangithreatnishwa ngisendela ama-voice notes ne la engisendela wona kuleyokuqala, kanti sobe sisempumalanga lapho sonke ngamtshela wathi ngizobe ngisempumalanga uzongenzani yabo. Wathi hayi qhubeka-ke ngathi angeke ungenzeni kuso zebra. Mina ilucky ma uthi uzoya ngamandla angichazeli ukuthi angivalwa ney'nsizwa mina, angeke ufike ungisukele mase uku-expect ukuthi mina ngizokukhothamela. I think mhlampe yena baningi abantu abamkhothamelayo baya ngokuthi bayamsaba. Kumina ngizalwa kwenye indawo nami, so angiyena umuntu ohambe ekhothamela enye insizwa yabo. Angimsabi nje kakhulu lyrically nangelokhuza na angiyena umuntu engithukile engangishaya yena, kodwa angeke kuphele kanjalo ngingileyo yabo. Ngamtshela nje yona into angizondela yona ukuthi ngamtshela mina program ngeke ulokhu ungithusa, angiyena umuntu othiwa ngiyilokishi ngivalele lokushini yabo. Ngiyakwazi ukudila nomuntu, ungangishaya manje ngeke kuphele ukuthi ungashayiwe na yabo. Into enjalo ngamtshela lokhu waciwa leyo nto because I think abantu abaningi bayamhlonipha ngoba yamsaba ukuthi uyisigora, and mina wabona ukuthi le ntwana encane kanje leliphara likhuluma kanje, so uvele abona ukuthi wehle isithumbi. Kanti kusuke ngimtshela iqiniso, abantu abaningi bayamkhothamela bemsaba ukuthi abantu abaningi abaclose naye abasabi ukumtshela yabo.
Nathi ke
baningi abangekho happy naye
ngayizwa. Nathi ke enye indaba sonke singavumelana ekuthenini the beef culture actually ends up looking good in the bank account of artists. The last time before the two of you took it up, it was Casper versus AKA. Would you say to me, ninenjongo tizeni eyon sebenzele nazi ukuthi uma ngabe South Africa yon call ukuthi vele nisempini iyon sebenzela ukuthi nempilo ishintshe?
Iyasebenza futhi kakhulu ne, because I won't die. Yabo mina ngizokhipha i-album manje wonke umuntu usefocusile and bese bekhohliwe uDuncan. Iyangisebenzela lapho yabo, kuningi kwenzayo yabo. But I think iba kuhlungu kakhulu mase sekuna abantu abanjengobhizi lokwaye ma beyiqala into mase afuna ukuyithatha ngenhliziyo, mase afuna ukusebenzisa iy'ndaba zokushaya yonke leyo nto. Angincobe ngoba uye uyiqala, angithi iqalile. Zamukele-ke zonke izinto zikunethe, but wazi ukuthi kodwa okusalayo ngivusa ilokhuzane hip hop. Awuvusa ukuzuzwa ngenzondo vele, ungezwa into because into ayiqalile yinhle but for i-culture, but akayibeke eceleni-ke inzondo-ke yabo. Because yona iyasebenza, because uma ngikhumbula leyo yokuqala lakho umncwabo like when you check out from like his into again I release like they say up like speaker amalo ama speaker
ama numbers ngoma
zenza kanjani
yeah
ama numbers umngcwabo uwona okulezi ngoma engikhiphe 22 obungwona obuhamba phambili ngokudayise kakhulu. So from lapho understand ukuthi yeah iyasiza yenza i-bank account ye artist beshap but mangase sidlaleni kahle singabe
uthi angangeni ngenhliziyo.
Exactly cause ekuseni lakhe yena mayiya kubantu mayisekhuluma uyibeka kahle yini but mina ngiyazi ukuthi ufila kanjani ngoba angifundi kwangempela understand. So leyo nto leyo akukho right ukuthi ufike wena ube muhle ebantwini. Ingcono mina ngiyakhombisa ukuthi hhayi akukho sharp yabo. Yena uvele nje ngathi mina nje yibe umuntu oyinkinga yabo. And into emnandi kakhulu ngama ngikaze ngamsukela ngihleze ngiphendule. Ngeke ungibone kuthiwa ngimsukelile yabo. Namanje kube yena ubefuna ukuba right bengafanele angifake yabo. Cause ufika angifake asho yonke into ayishoyo.
Thank you so much for iskhathi sakho mfowethu siyabonga kakhulu.